ajili ya maovu mengi sitanyamaza. Kwa ajili ya maovu mengi sitatulia. Ninapasa sauti yangu mbele ya wanadamu. Ninapasa sauti yangu mbele ya wanadamu. Tazama ulimwengu kote kilio. Tazama ulimwengu kote kilio. Yale yaliyonenwa yote yametimia. Yale yaliyonenwa yote yametimia. Kwa ajili ya maovu mengi sitanyamaza. Kwa ajili ya maovu mengi sitatulia. Ninapasa sauti yangu mbele ya wanadamu. Ninapasa sauti yangu mbele ya wanadamu. Tazama ulimwengu kote kilio. Tazama ulimwengu kote kilio. Yale yaliyonenwa yote yametimia. Yale yaliyonenwa yote yametimia. Hatawa niseme sitanyamaza. Hatawa nidharau sitanyamaza. Hatawa nitafute hawatanipata. Baka waokolewe sitanyamaza. Baka wakombolewe sitanyamaza. Baka watakaswe sitanyamaza. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hata waniseme mimi sitanyamaza. Hata wanidharau sitanyamaza. Hata wanitafute hawatanipata. Baka waokolewe sitanyamaza. Baka wakombolewe sitanyamaza. Baka watakaswe sitanyamaza. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hadi wawekwe huru.
Wafarume kwa wafarume wanapigana. Ukimi nae tayari imewaziriwe. Ukimi nae tayari imewaziriwe. Inawaua wakubwa wote kwa wadogo. Inawaua matajiri kwa masikini. Mwenzangu jihadhari sana na ya ulimwengu. Mwenzangu jihadhari sana na usharati. Usipoji adhari wewe itakumaza. Usipoji adhari mse itakumaza. Usipoji adhari mama itakumaza. Usipoji adhari ndugu itakumaza. Usipoji adhari dada itakumaza. Usipoji adhari umalaya itakumaza. Usipoji adhari uchuki itakumaza. Usipoji adhari ulevi utakumaza.
Hata waniseme sitanyamaza. Hata wanidharau sitanyamaza. Hata wanitafute hawatanipata. Baka waokolewe sitanyamaza. Baka wakombolewe sitanyamaza. Baka watakaswe sitanyamaza. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hata waniseme mimi sitanyamaza. Hata wanidharau sitanyamaza. Hata wanitafute hawatanipata. Baka waokolewe sitanyamaza. Baka wakombolewe sitanyamaza. Baka watakaswe sitanyamaza. Hadi wawekwe huru na Mungu Baba. Hadi wawekwe huru.
wanapigana, wafarume kwa wafarume wanapigana. Ukimi nae tayari imewaziriwe, ukimi nae tayari imewaziriwe. Inawaua wakubwa wote kwa wadogo, inawaua matajiri kwa masikini. Mwenzangu jihadhari sana na ya ulimwengu, mwenzangu jihadhari sana na usharati. Usipo jihadhari wewe takumaliza, usipo jihadhari umalaya utakumaliza. Usipo jihadhari wewe takumaliza, usipo jihadhari mzee takumaliza. Usipo jihadhari mama itakumaliza, usipo jihadhari ndugu itakumaliza. Usipo jihadhari dada itakumaliza, usipo jihadhari ukahaba utakumaliza. Usipo jihadhari uganga utakumaliza, usipo jihadhari chuki itakumaliza. Usipo jihadhari ulevi utakumaliza, usipo jihadhari uchawi takumaliza. Kichwa kinauma, tumbo inauma, miguu inafura baridi baridi. Kichwa kinauma, tumbo inauma, miguu inafura baridi baridi. Kichwa kinauma, tumbo inauma, miguu inafura baridi baridi. Unaacha watoto wako, watoto wakiria, unaacha wazazi wako, wazazi wakiria, unaacha na muse wako, muse akiria. Usipo jihadhari wewe takumaza, usipo jihadhari wewe takumaza. Kimbilia Mokosi naye atakugonya, kimbilia Mokosi naye atakugonya. Kimbilia Mokosi mama naye atakugonya, kimbilia Mokosi ndugu naye atakugonya. Kimbilia Mokosi baba naye atakugonya, kimbilia Mokosi naye atakugonya.
Hata waniseme sitanyamaza, hata wanidharau sitanyamaza, hata wanitafute hawatanipata, baka waokolewe sitanyamaza, baka wakombolewe sitanyamaza, baka watakaswe sitanyamaza, hadi wawekwe huru.